Hey, oh,
Fiza.
Danke so du bist, ize man mgao. Natandika kweya gaza ya gaza, nasikuwa agara vyadala. Omukwano gwali gwantama, gaza agara kumana. Kati omutima wagusumulura, iwa sola. Tonkola byebankola, oh, omutima n'ogutagula. Nafunye gwe njagala nange, kuchanga nsaba. Katonda yanyanukudde, nawonya gafere galavu. Nafunye gwe njagala nange, kuchanga nsaba. Katonda yanyanukudde, nawonya gafere galavu. Cholinda tonyeza lavu mchenyi yongeza lavu tonsera ebyange kuwade omukisa gugo omubiri gugo gugo omukisa gugo omubiri gugo gugo yongeza lavu tonsera ebyange kuwade yongeza lafu tunsera ebyange kuwate nafunye gwe njagala nange kuchanga nsaba katonda yanyanukudde nawonya gafere galavu nafunye gwe njagala nange kuchanga nsaba katonda yanyanukudde nawonya gafere galavu Natandika kweya gaza ya gaza Gasikuwa gara vyadala Omukwano gwali gwantama Katonda yanyanukudde Nawonya gafere galavu Nafunye gwenja gara nage Kuchanga nsaba Katonda yanyanukudde Nawonya gafere galavu